It's a TK2 production.
So my Josie, Joe, mene batela, usiogope njo, kwangu batela. So my Josie, Joe, mene batela, usiogope njo, kwangu batela. When Tata ni moto, so hot you and no man. Come close with photo, kwako nishagoma. We mtoto ni moto, so hot you and no man. Come close with photo, kwako nishagoma.
Maseke, nipe nifanya makeke.
Basi nipe nideke,
chini ya maji niweke. Mama,
usilete maseke,
nipe nifanya makeke. Mama,
siku ama mama mini, misiku ama mama mini. Hatukise mama manini, misiku ama mama mini. Siku ama mama mini, misiku ama mama mini. Hatukise mama manini, misiku ama mama.
Usiogope njoo kwangu
batela. Destroy the flame.